Lexino Valentino Kuvinekano
is on the bed.
Yeah. Oli wanjaulo mualanzo kubisa smilo. Oli nastailo mpugamba kowepe na bolo. Tegala nkuwe nkuwe mukwano nze nkuwe nkuwe. Mfube nkole mfune muwale bila buntone ntone. Obufebe bwanema mpima pima nkulage chenina. Nzo nino nina mutimo tutenza sichalina. Onina baby, onina ha. Onina mutimo tutenza sichalina. Onkubange ngoma, onsunanga guitar. Onkubange ngoma, budum budu owa turu turu. Onkubange ngoma, onsunanga guitar. Onkubange ngoma, budum budu owa turu turu. Olinga na mwinge, onkubo onkubo ntomeza bisenge. Olinga na muliro, onjo chayo champulira mulimfa. Gotori kondo, na yo mutima watwaza nyondo. Olinga lugendo, wakukula banyambala ngato. Onina baby, onina ha. Onina, mutima otutenza sichalina. Onkubange ngoma, onsunanga guitar. Onkubange ngoma, budum budu owa turu turu. Onkubange ngoma, onsunanga guitar. Onkubange ngoma, budum budu owa turu turu. Njagala chatulembo, njagala mukwano nange nkiwulire. Bambi dondire, njagala mukwano ngwe chatule. Muwala onzigulire, omutima gwo nange kanguyingire. Muwala tubyekole abali bakulumya baby bewali. Onkubange ngoma, onsunanga guitar. Onkubange ngoma, budum budu owa turu turu. Onkubange ngoma, onsunanga guitar. Onkubange ngoma, budum budu owa turu turu. Njagala chatulembo, njagala mukwano nange nkiwulire. Bambi dondire, njagala mukwano ngwe chatule. Muwala onzigulire, omutima gwo nange kanguyingire. Muwala tubyekole, abali bakulumya baby bewali.